Ngilubabingelela bazalwane kusekuseni sibonga uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuhlangana hlangana endlini yakhe.
We'd like to greet all the brethren this morning as we have come to meet in his house.
Sihlangana osukwini lwangesonto usuku lokumkhonza uNkulunkulu.
Coming together, today is Sunday, the day that we worship our Lord.
Lapho siya yonke into enye safuna ukuzohlala enyaweni zeNkosi.
Where we leave everything else and we come and we sit at our Lord's feet.
Kuyinhlanhla ke kithi ukuthi sihlangane kanje singesodwa nabahlangene endaweni abahlangene kuzo kodwa sisendaweni eyodwa ngokwezwi leNkosi noma sihlukene ngeindawo.
What a privilege that we can meet those who are here and other means as well, but that under the Lord's word we meet in one place. And may the Lord bless us. Shall we pray?
Our
Heavenly Father, we thank you for the undeserved grace that you bestow on us. Lord, we thank you for an opportunity to meet. And Lord, among other things that we come to thank you. We thank you that you have kept us all this time till now.
Nokwazi Nkosi ukuthi impela impilo yethu isesandleni sakho.
And to know, Lord, that our life is in your hands.
Sicela Nkosi ukuthi uhlangane nathi usibusise Nkosi kulesi sikhathi.
May you meet with us, Lord, and may you bless us at this time.
Lapho babusisa abanye endaweni ngeendawo ungasilebali nathi Nkosi.
Lord, as you bless others in their different places, please do not leave us behind.
Sibusisele konke okuzokwenziwa Nkosi kule nkonzo.
Bless everything that will happen in the service.
Nokucula kwekhwaya sikunikela kuwena Nkosi.
In the singing of the choir we commit to you, Lord.
Udumo malube segameni lakho Nkosi Jesu.
May all honor and praise come to your name, our Lord Jesus.
Amen.
Amen.
Ikhwaya izoficulela amaculo amathathu elesiNgisi, elesiJalimani bese kuba ngelesiZulu. ElesiNgisi likhuluma ngensindiso epheleleyo esayenzelwa iNkosi yethu uJesu Kristu ngothando lwayo nangokubele bayo ukuthi yona yavuma ukuba iye enqamulezweni yesiphambanweni ukuba ithabathe izono zethu ifune ukuba sihlanzwe ngayo. Sibonge igazi layo, sibonge ukuyidela kwayo, sibonge ukuyinikela kwayo ngomsebenzi ongake ayawenzayo ukuba sithole ukusindiswa okupheleleyo. Ukusindiswa okupheleleyo esikuthola enkosini yethu uJesu Kristu singenakuthola ndawo. Okuthi ke nawe osandwanguza, osalahlekile, ubungabuya ubuyele enkosini ukuze nawe ufumane lensindiso epheleleyo. Bese kuba ke elesiJalimani elumlayezo ukuthi siyahamba. Siyahamba entabeni, siyahamba emagqumeni, sibuyisa lezo zimve ezilahlekile edukileyo ukuba ibuyele esibayeni somalusi. Asina kuthula, sihambe size sifinyelele kwabadukileyo, sibadonsa, sibadonsela kulowo ozokwazi ukubasindisa. Insindiso epheleleyo, nothando olupheleleyo uNkulunkulu alibonakalisile ngendodana yakhe uJesu Kristu. Bese ke sigcina ke ngelesiZulu nami sengikhululiwe.
Choir will sing three songs, an English song, a German song and a Zulu song. And the German song says, "We are the Lord's. We are the Lord's, that we can come and we can proclaim the word. We are going into people's houses. We are going to different places because we are proclaiming what the Lord has done. The Lord will draw you near with his strong arm and he will draw you to the shore, there where you are lost. So why don't you come? Join with us as we go and we proclaim the word of salvation, of full salvation to everyone. And we will take that seed and we will plant it in different places. And then the Zulu song is, I have been set free. I have been set free from my bondage. What about you? Have you been set free of your bondage of sin? Why don't you come to the Lord? Be set free, because then one day you will be able to go into your eternal home and live there with our Lord, because you've also been set free.
Es nicht lassen, uns treuen.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokusebenza kwakhe.
We thank the Lord. We thank God so much for his working.
Ubhizi uNkulunkulu uyazenzela umsebenzi wakhe.
God is busy and he is doing his work.
Uthi uNkulunkulu ngezindlela zakhe eziningi eziphakemeyo liyahamba evangeli.
God, in his exalted ways, the gospel is going forth. We thank God's working. We are thankful we can see it. We can testify that God is doing his work.
Baqale Switzerland bazo eGermany bahambisa ivangeli.
As we are here speaking, there is a team that has gone to Europe. They've started in Switzerland, then they'll go to Germany proclaiming the gospel.
Kukhona enye team ebekade ihambile iyele eRomania kukhona inkonzo khona.
There was a team that was in Romania. There were services there. And they've come back. There's something that they will share with us. How the Lord worked and how the Lord kept them. And as we remained here, we prayed for them, and we are thankful that they have now returned. Not everyone will be able to share, but there are those that will share how it went.
Abanye baba kade behambile, okungijabulisa kakhulu, behambe namadodakazi kababumfundisi.
Among those who went, and it brought my heart great joy, was Reverend Stegen's daughters.
Nansi nje enye isiza izosicobelela ukuthi bahambe kanjani.
And one is already on her way up to come and share how it went.
Nangu Baba Hlongwane uzolekelela emva kwakhe naye futhi khona azokujobelela.
And Baba Hlongwane as well, thereafter will share as well.
Ukubonga uNkulunkulu nje. Ngemsebenzi yakhe sibona eyenza izomuntu kodwa uNkulunkulu.
Thanking God. It's only his working, not man's working.
It was a great, great privilege for us to be able to go to Romania for services. It was a family conference that we could attend.
Kube intokozo enkulu kuthina ukuba siye eRomania bekade kune conference yomndeni.
And with Baba and Mama Hlongwane, Baba and Mama Khoza, and like Bamgubane said, Naomi and I had the privilege of being there too.
Sithibese no babuhlongwane noma mhlongwane ubabukhoza noma mukhoza kanye no Naomi njobe seshilo ubabungubani uthi kube intokozo ukuthina uthi sibe khona.
And for Naomi and I, it was the first time that we went back to Romania without Baba.
Kimina ke nodadwethu Naomi kube ukuqala uthi siphindele siye Romania sesihamba singahambi kanye naye ubaba umfundisi.
And many memories came back to mind.
Isikhathi silapho kwaba kuningi esikhumbulayo.
And I just had the picture of how Baba has been a pioneer and opened up the road, taking out the big trees, taking out the roots, and making a road for the gospel to go forth.
Kwadobeka isithombe kimina uthi ubaba umfundisi ube umqali wendlela. Wasebenza ngamandla ehlelemba kugudluzwa ihlahla kususwa yonke imigoqo ukuze kuhambeke.
And how we can just come and go on that road that he has prepared.
Ukuthi thina sesiyaqhamuka nje sesikwazi ukuthi sihambe kuleyo ndlela ayilungisile.
And I thought of the words that he said that they must run faster than what I have.
Asingicabanga amazwi akhe ubaba umfundisi ethi laba abezimva kwami kumele bagijime kakhulu kunami.
He's prepared the way and it was a big challenge for us.
Ngoba uyilungisile indlela lokho kwaba inselele enkulu kuthina.
We had a theme for the services from John 4 verse 14. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."
Kushutibe kuyisihloko ke seyinkonzo sicashuna kuJohane 4 isahluko sika 13 kuya ku 14 lapho uJesu aphendula wathi ilona lo ophuza kulawa amanzi uyokubuye ome kodwa aphuza kulawo ophuza kulawa amanzi ayomnika wona akayikoma naphakade kodwa lawo amanzi ekuba ngumfula ogobhozayo ngaphakathi kuye kuze kube ngunaphakade.
It was amazing experiencing exactly this word in the people that were at the conference.
Kube isimanga kakhulu uNkulunkulu esebenza ngalo lelizwi kwiconference.
They say it's the first time since COVID that they had so many people coming from outside.
Bathi beqala soloko kwadlula iCovid uthi babe nabantu abaningi kangaka abaqhamuka ngaphandle.
And seeing them having this thirst and receiving these living waters and seeing what it did to their lives.
Bebabona bumele amazi okuphila uNkulunkulu esebenza empilweni zabo.
We counsel till 12, 1 o'clock every evening.
Njalo besihlala kuze kube sebusuku kushaya u 12, 1 sivumisa.
And it was old and young, little children coming and realizing what they need and what in their lives hinders their relationship with the Lord Jesus.
Bekufika abaningi abasha abadala ngisho neingane lo nalo eqonda ukuthi kupho kumhlukanisa noNkulunkulu.
And I just thought, may the Lord be gracious to each and every one of us that are here at the spring of this work, that we won't be left behind, that those living waters that the Lord gives to us, like we heard last night, every single day, that we won't get used to it, that we'll still have that thirst for that living water.
Kaba nomthandazo uthi wangathi uNkulunkulu angasiza thina esihleli khona la phakathi emthonjeni esitholayo amazi okuphila njengoba sizwile nasenkonzweni yayizolo kusihlwa ukuthi siyathola amanzi okuphila njalo.
And seeing the young people putting in their strength into serving the Lord, spreading the gospel, and working so hard, and seeing how the Lord has blessed the work in Romania and how it has grown was a great encouragement to us.
Ukubona nabantu abasha bemisele befaka amandla emsebenzini wenkosi nokubuka nje umsebenzi waseRomania indlela osukhule ngayo kwasigqugquzela kakhulu.
Thank you.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Thank you very much.
Kube ithuba elisibusiso kakhulu kithina njenge team ukuhamba ukuhambisa ivangeli Romania.
As a team, it was a great blessing to us that we could go to Romania and we could bring the gospel.
Loko uRuth asikushilo sibona uNkulunkulu eibonakalisa futhi ngabantu engathi abalutho uma ubuka umsebenzi ubaba awuqalile kuleyo ndawo.
And as Ruth said, it's amazing that through, humanly speaking, people who are nothing, how the work that Reverend Stegen started, how it the gospel could go forth.
So kumbulo ukuthi lelo zwe belibuso amakhomanisi abantu kuyabonakala ukuthi bake baphila esikhathini esinzima kodwa ivangeli liyamkhulula umuntu.
It was a country that was ruled by communists previously. You can see they've gone through a lot of suffering, but the gospel sets a person free.
Njengoba isho abanye bebeqhamuka emazweni angaphandle njengase France, eSwitzerland, eGermany, abanye bahamba amahora awu 11 hayi emgwaqweni yethu, mawuthi 11 emgwaqweni yethu ayimihle kodwa ke emgwaqo yabo mihle, kusho ukuthi ibangelide kakhulu ngoba bayashesha bona ngemoto zabo.
And many also came from different European countries, from France, Switzerland, Germany, and that some of them traveled up to 11 hours. Now 11 hours on our roads is not that far, but on their roads, which are good roads, they travel a far distance.
Lapho sisenkonzweni cishe babala abantu aba amakhulu amathathu nesithupha 360 akade bekhona enkonzweni. Umfundisi ophethe umsebenzi lapho, umfundisi uHans Kohler, wasibuza ukuthi obani abake baba khona noma abamaziyo baba umfundisi. Cishe uhafu wendlu waphakamisa izandla, kakhulu abantu abadala ukuthi bayamazi ubaba umfundisi uStekeni.
Of the 360 that were there, Reverend Kohler asked, how many of you knew Reverend Stegen? I think about half of them put up their hand and the other half hadn't seen him personally.
Ubona indlela abantu bebethokoza ngayo, indlela bebebona umsebenzi uqhubeka nokuthi umfundisi ukhola imsebenzi kaNkulunkulu uyawuqhuba kulelozwe.
And it's amazing how God is at work, and that how Reverend Kohler, how he is continuing with God's work in that country.
Kuyiqiniso ukuthi bekuhlalwa isikhathi eside sonke besidinga ukuthi okungenani ukhulume ngesiNgisi ukuze bakuzwe laba, kodwa besihlala sonke nomamkhoza nobabukhoza sonke sikhuluma ngesiNgisi ukuze umunye ahumushe bese kuzwakale kulo ukuthi mhlambe lokho afuna ukukuthulula enhlizweni.
And there were those that didn't understand even English, so when the babas and the mamas there had to speak in English and someone had to translate into German or into Romanian, whatever language they had, and people just used that to unburden their hearts.
Nomdeni wakababu Hans Kohler besihlala khona bebesinakekela ngazo sonke isikhathi ukubonakala ukuthi konke sikudingayo siyakuthola ukuze sibe namandla ukuqhubeka ngenkonzo.
And Uncle Hans Kohler's family, how they were busy making sure that we had everything we needed so that we could continue with the services.
Njalo ntambama ubezosibiza esethi hayi, come to suffer. Empele neqonde ukuthi come to supper, kodwa bekuyisafa ngempela.
And then in the afternoon, evening, he would come and say, now come to supper. He said supper, but he meant supper, and really it was quite a supper.
Ngoba bekukuninga kakhulu ungazi ukuthi ngizoqala ngapi gcine ngapi, ngoba bakwenze ngothando nangenhliziyo eyimisela ukuthi sikwazi ukuthi sikhululeke sithokoze la sikhona.
And the spread was always so great, you didn't know where to start and where to end, but they did it out of a grateful heart.
Ngobunye ubusuku siqeda inkonzo cishe ngithi bokula ngo 1 ekuseni ngentathakusa.
The one night after we had finished the service for the day, I think it was about 1 o'clock in the next morning. Because of the counseling, it got so late.
Bekukhona omnye umfana oneminyaka e-11 njalo ubehlezi la engaphumi njengoba abantu belungisa kuze kube leso sikhathi.
He was an 11-year-old boy who stayed seated. He didn't go out as the people came and confessed and then went out again.
Ngaso sonke isikhathi ubani waze walala phezu kwehlalo kodwa wahlala kwaze kwaba umuntu wokugcina. Saze sathandaza nomuntu wokugcina bese ku emva kwa 12 kuya ku 1 ekuseni.
Even fell asleep there on the benches, on the bench, but didn't go out. Waited till the last person to finish counseling, and that was after midnight.
Emva ngosuku olulandela sengiyambingelela ke lo mfana.
The next day, Baba then greeted this boy.
Uthi cha bengilinde nize ngiqede ukulungisisa bese ngizoniphelezela ukuya ekhaya la silala khona.
He said no, he was waiting for the counseling to finish and then he would accompany them to where they were to sleep.
Hayi nokuthi siyaxoxa masiku ngoba ukhuluma ulimi la khona nesingisi kancane kodwa nje uyahamba nje uniphelezela useke wasiphelezela nangaphambili. Hamba kuphelezela unze nifike ekhaya bese yabuya ke ebuyele endlini yakhe.
Not that the language was so fluent and that there were conversation all the way, but he would accompany us till our home and then he would go back to his place.
Inhliziyo zabantu zivulekile, abantu bayalifisa ivangeli. Thina esila njengoba ubaba besho la bekumele ukuthi sivuthe kakhulu.
Their hearts are open. They thirst for the gospel. And as Baba said, we here, we should be on fire even more than anyone else because of what we have, that we can take the gospel back to others. And lastly,
lapho siphuma la ekhaya, ngeke ngikhohlwe lapho sithandaza nabadala.
I won't forget, as we were going to leave to go on the journey, we were with the older co-workers and they lifted us up in
prayer.
The words that they left us with, I found them in 1 Peter chapter 3, verse 8.
Lithi okugcina malibe nhliziyonye nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane nibe nobubele nokuthobeka.
Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
Lawo mazwi asakha ukuthi sibe munye ukuze sibe nalokho uma simunye abantu bazombona uKristu empilweni zethu.
Those words built us to be united so that as we were united, the people we went to would see Christ in us.
Lapho amazwi uanti thandaza nathi athi nibe nhliziyonye ngamanye amazwi hayi kuphela ukuthi nihamba ndawonye kodwa nasemqondweni wenu nibe munye lokho kusize kakhulu lawo mazwi asilekelele kakhulu enkonzweni besinazo.
We auntie said that we must be of one heart. It doesn't mean just being together, but being of one mind, having the same goal, and in that way it helped us in the services that we had.
Hayi ukuthi mhlambe nizocabanga ngendlela efanayo, kodwa ukuthi noma umunye cabanga okunye, kodwa nibe nalamagama okugcina athi nibe nokuthobeka, uthobele omunye. ilelo vangeli esilufundisiwe siyambonga uNkulunkulu kuze kube manje ukuthi kusekhona abadala abasilekelela ukuthi na indlela la ihamba khona.
And even if someone would have a different thought, that you would be humble, your mind would be humble, that you would be able to bow to the other, and that you can show in that way that you are united in the gospel that we have learnt.
And
it was such a privilege going with Reverend Stegen's daughters and with our Babas. Baba Khoza was the oldest amongst us, but I just saw once again the humility he had. He was the oldest, but then he would say, I think you are the one that must do it. We are so thankful to hear such wonderful tidings.
Ukusebenza kukaNkulunkulu ngalendlela. Siyabonga okukhulu esakwenzela ubaba umfundisi. Ngokulalela uNkulunkulu nje wabeshilo uqhamuka ungena nje sekulula. Yangena ibulldozer. Yabuldoza zonke ihlahla, zonke impande, wena uhamba nje sekulula. Umsebenzi omkhulu la ungamele nakancane siwukhohle.
We are thankful for God who works and for God's pioneer, Reverend Stegen, who walked ahead of us. The bulldozer has already done the work. It's taken away all those trees and those stumps and the roots. All we need to now do is just walk.
Siyadumisa kakhulu sengicela ukuthi ke siye ke ezwini lenkosi.
We give God all the praise, but shall we now go to God's word?
Sizothola izwi lenkosi laphana encwadini ka Exodus Testament elidala. Indaba ejwayelekile kakhulu. Ncwadi ka Exodus sahluko sesithathu.
We will find God's word. We will read out of the book of Exodus in the Old Testament. It's a well-known portion, chapter 3.
UNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo.
Where the Lord revealed himself in the burning bush.
Ncwadi ka Exodus isahluko sesithathu sizoqala evesini lokuqala.
The book of Exodus, chapter 3, and we'll start reading from the first verse.
Ngikholwa ukuthi sesikutholile.
I trust that we have found the place.
UMose wayelusa izimvu zikaJethro umukhe wakhe. Umpriest wakwaMidiyani waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHoreb.
Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God.
Kwabonakala kuyingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kepha isihlahla asiphelanga nokho.
And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked and behold, the bush was burning yet it was not consumed.
Wayesethu Mose mangiphambuke ngiye ngibone lesibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishi ngani.
And Moses said, I will turn aside to see this great sight why the bush is not burning.
UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka. UNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose.
Sorry, it's not burnt. When the Lord saw that he turned aside to see, God said to him out of the bush, Moses, Moses.
Wathi ngilapha, wayesethi ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omekuyo ingumhlabathi ongcwele.
And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground.
Wathi ngingunkulunkulu kayihlo, unkulunkulu kaAbrahama, nonkulunkulu kaIsaka, nonkulunkulu kaJakobe. UMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba kumbheka uNkulunkulu.
And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God.
Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo.
Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters. I know their suffering. Shall we pray?
Siyabonga Nkulunkulu izwi lakho. Sesicela Nkosi ukuthi usibusisele lona ezinhlizweni zethu.
Our God, we thank you for your word and we pray that you would bless it to our hearts.
Siyacela Nkosi ukuthi usize. Ngoba Nkulunkulu singaba sendaweni, singaba senkonzweni. Kodwa uSathane afike nokwakhe singezwe sesikhona enkonzweni.
Our Lord, we ask, may you help us. We might be seated here in your place, but then Satan comes because he does not want us to hear.
Siyacela Nkosi usibusisele izwi lakho.
We ask, Lord, that you would bless your word to us.
Amen.
Amen.
Umthandazo wami kuyikho lokhu ukuthi uNkulunkulu asize singafikele obuthongo. Kodwa masise esikhathini sokuthi silalele okaNkulunkulu kungasedluli okaNkulunkulu.
This is my prayer that we will not become drowsy, but that when it is the time for us to hear what God has for us, that we receive it.
Kukhona lesi silwane lesi esiwuxamu. Uxamu uyathanda ukuhlala odakeni, uhlale khona phakathi emanzini.
Thank you. There is this animal. It is a leguan. It loves to stay in the mud. It stays in the water, but inside the mud.
Esikhundleni sokuthi uphume uclean, uphume umaholoholo ngoba uhlezi odakeni.
And instead of it coming out clean, it comes out filthy and dirty because it stays in the mud.
Uxamu awubukeki nje kahle. Nokudala ukuthi uthayiseleke engingabukekini kwawo udaka othanda ukuhlala kuwona.
A leguan in itself does not look pretty. And what also adds to that is the mud that clings to it.
Noma sikhona endaweni efanele, buka, uhlezi iphi nendawo.
Even though you're on the right place, but look where it stays.
La uhlezi khona, zihamba kahle yini izinto.
There where you are staying, do things go well?
Abantu uhlezi nabo, abantu abafanele na.
The people that you stay with, are they the right people?
Amanda bakuzungezile uzungezwe ngabantu abafanele na.
The people that are with you, that surround you, are they the right kind of people?
Abantu abahlala nawe badonzwa yini kuwe? Umuntu onjani badonzwa yini abantu badonseleka kuwe ngaziphi zona izizathu na?
The people that are living with you, why are they drawn to you? What kind of things draws them to you?
Mabe bathola lamanzi sizwe ngawo, lamanzi othi mawusuphu waphuzile ungomi noma badonswa udaka na?
Are they drawn to you because of this water that we have heard that you drink and will not thirst again? Or are they drawn to you by your mud?
Ngoba kuyiqiniso akhona lamanzi mawusu waphuzile awubuye uphinde ombe.
It is true. There is this water. If you have drunk of it, you will never thirst again.
Futhi mangabuzi waphuzile awufuni ukuhlukana nawo, ufuna ukwayeka. Ngoba khona ukudonsela kuwo lamanzi. Mawusuphuzile kuwo, kuyaphela ukwenqanwa, liyaphela inqano.
If you have drunk this water, you will not want anything else anymore. That craving for anything else has gone away.
Bengakunikeza amanye amanzi, kodwa enhlizweni yakho uyawazi wena amanzi othi mawusuwaphuzile kuphela ukoma, kuphela ukunqanwa, wazi sengenelisiwe ngala manzi esengiwaphuzile.
They can bring other water to you, but you know this water. You know that when you've drunk of this water, there's no craving for anything else.
Angazi ukuthi wena abantu beza kuwe ngoba bedonswa yini, bethandani, unewoza wozalani, laziwa wena.
I don't know what it is that draws people to you, or whether you've got your own kind of calling that people are attracted to you.
Tina esiphila lapha emishini. Tina esiphila lapha kule mvuselelo lapha emishini. Inkulu inselelo esibhekene nayo.
We who live here, we who live in this revival, oh, there is a great challenge that we are up against.
Angazi noma kuyakhanya yini kithi ukubona igugu elingaka uNkulunkulu asipha lona.
Do we understand and see this great treasure that God has given us?
Angazi noma kuyakhanya yini kithi linjani leli vangeli uNkulunkulu asiphe lona ngale ndlela.
Has it dawned on us what kind of gospel this is that God has given to us?
Hayi ngokuyiqhenya, hayi ngokuyiphakamisa, kodwa mawuthi uyabuka ulinganisa, akukho, akukho engikwaziyo mina okufana nalokhu uNkulunkulu asenzela khona ngemvuselelo kule ndawo kwasiza abantu.
Not in pride, not in haughtiness, but if you consider and look at it, is there anything greater than that which the Lord has given us through this revival?
Ivangeli lisimanga, ivangeli esihlukanisa umuntu nesono.
The amazing gospel, the gospel that parts man from sin.
Ivangeli leqiniso, lapho umuntu atshelwa ngokusobala. Isipeyiti sibizwa ngesipeyiti. Ifosholo ngefosholo. Ancengwa lutho. NjengokweBhayibheli. Ngibuza ukuthi siyabona imthini sila. Kungakanani uNkulunkulu asenzele khona na?
The gospel of truth. As the Bible puts it. You call a spade a spade. You call a shovel. Exactly as the Lord has taught us.
Ikhona impilo esiphilayo. Bekumele kube impilo ehlukile singenamahloni ngaleli ivangeli nokusifundisa kwakhe izindlela zokulunga okumele ukuba sihambe ngazo.
And the gospel that we have received, We should not be ashamed of it. We should live a life that shows that this gospel has done a work in our life.
Kodwa ungichazele ukhona la ekhaya ungahlala kanjani emanyaleni akho ungahlala kanjani ezolweni zakho iqiniso libekwa ngalendlela.
Let me ask you, how can you live here and yet you live in your sin and your filth? Has the truth not worked in you?
Ungahlala kanjani endaweni efana nalena kodwa mawuthwa kuyabukeka impilo yakho. Hayi kubonakala ngathi uhlezo dakeni nje. Kuphuquka inhlabathi, kuphuquka intuli. Akukhombisi ukuthi wena uhleze emanzini, fana noxamu. Usemanzini kodwa usodakeni.
How can you live here and yet your life doesn't show revival? It just shows dirt, filth, dust, like that Ligwan.
Bengumele ukuba sithathe lokhu khanya. Siyabona ukuthi kumnyama ezweni sikuthathe sikutshale sikhambise la kumnyama khona abase bomnyameni baphume bomnyameni ngoba bebona ukukhanya siza nakho thina.
We should take this light and take it to the dark world and we should spread the gospel so that those in darkness can see the light.
Futhi awukwazi ukuthi le ndaba uyikhaphele kwabanye abantu uthi obani bazokwenza obani bakhona obani bayezwa.
And you cannot take this matter and you say it is so-and-so's task. No, it is yours.
When osuzwile, when osubonile, akwenzeki lutho kuwe.
You who have heard, you who have seen, does nothing happen in you.
Uma ungezwa lutho, susudaka, ngoba inkinga nje. Fana nalo xamu ohlezi kodwa uhlezi la kunodaka khona phuma odakeni ngena emanzini a clean ukuze na ube clean.
If you have not heard, get out of the mud, get into the water that you can be clean and that you can hear.
Mawuhlezi la kungcole khona awukwazi ukuthi awuzungcola wena la uhlezi khona kuxoxa khona indaba engapheli awuzukuba nawe uzoba unondabeni nawe unondaba. Ngashobona bakazondi kodwa uzoba ilento laba bantu ohlezi phakathi kwabo abayikho.
You cannot live in the mud and not get dirty. You cannot be in all the filthy and whatever talk and the talk doesn't affect you.
Ngithindwa ile ndaba lenesesifundile ngalenceku kaNkuluNkulu uMose.
I am touched by the portion that we have read about the Lord's servant Moses.
Umose impilo yakhe wakhulela eGibhithe isikhathi esiningi usichithe eGibhithe.
When Moses grew up, most of his time he spent in Egypt.
Phansi kobukhosi bakhona.
Under the royalty of that land.
Umose wakhula leyampilo yasebukhosini, royal family.
And his life was a life within the royal family.
Futhi ubuye indodana yendodakazi kaFaro, indodakazi ube sezingeni eliphezulu lokuphila, yize khona esigodlweni.
And he was the son of Pharaoh's daughter. Yes, he was in the castle. He was in that place, but he was selected.
Wahlala lapha wafundiswa ngendlela yakhona emntwaneni bakhe.
And in his youth, he was taught their ways.
UMose noma ekhona la ezelwe. Wayazi yena ukuthi uNkulunkulu kunomsebenzi ambekele wona.
But even though he was there, he knew there was a work that God had laid aside for him.
Wayeqondazi ikuphi uNkulunkulu akhuluma kuye emntwaneni bakhe ayomenzela khona.
He knew there was something that God had spoken to him in his childhood that he was to do.
Noma wayengazi ukuthi kuyokwenzeka nini kodwa wayewazi umsebenzi okumele ukuthi awenze.
Even though he did not know the exact time, but he knew there was a work he was to do.
Ukhulela lapha eGibhithe, ukhulela la phansi kwemfundiso zonke zakhona eGibhithe.
Growing up in Egypt, growing up under all the teachings of those of Egypt.
Qoka ngendlela yakhona. Uma uhlangana naye ungakhohlwa ukuthi uhlangana nomGibhithe la.
And dressing in their way, and you just knew that you have met up with an Egyptian.
UMose ekulendawo kuyona eqonda ukuthi unasiphi sona isikhundla njengoba ekhulele ebukhosini.
And as Moses was growing up, he knew his position as he was growing up in the royal family.
Engikuthandayo ngoMose noma akhulela lapha eGibhithe wahlala iminyaka khona wayengakhohliwe imvelaphi yakhe.
And what I appreciate of Moses is, yes, he grew up in Egypt, but he did not forget where he originates from.
Noma ekhule efundiswa nanani konke okuhle akutholayo la, kodwa akakhohliwe la emva kwenqondo yakhe. Ungubani yena? Uzalwaphi?
Being raised in the education and ways of the Egyptians, in the back of his mind, he did not forget who he was and where he came from.
Kulula ukuthi umuntu akhohlwe imvelaphi yakhe.
It is easy for someone to forget their origin.
Kulula ukuthi umuntu akhohlwe ukuthi yena uzalelwe kuphi nendawo.
Easy for someone to forget at what place they were born.
Ilukulula kumuntu omusha ukukhohlwa yena ukhulele phansi kwaziphi imfundiso.
Easy for a young person to forget under what teachings you were raised.
Kulula ukuthi umuntu athatheke thathwe abanye. Khohlwe uvelaphi wena, imvelaphi yakho, ungubani wena.
So easy for you to be swept aside by others and yet you forget your origin, where you come from.
Ukhohliwe ukuthi wena ungumHebheru kazi, umHebheru. Noma ngabe kuthekani kumele ukuba lezinto zibe sobala noma ngaba kwelinyizwe kodwa ngisiyena walelizwe.
You forget that you are a Hebrew. You might be in another land, but you know that is where you come from.
Abantwana bakwaIsrayeli ngelinye ilanga bethunjiwe isitha, beyithola beseBabylon, bethunjiwe. Kuthiwa bathatha amahabha abakhumula babeka bakuthandaza bakhala bekhalela iSiyoni, bekhalela ubuzwa kubo, bekhalela kubo.
We read that the children of Israel, when they were in exile in Babylon, they gathered their harps, they cried out, remembering where their home was.
Bebona isitha sibathumbile sibalahlile, isitha sisenza noma yini ngabo. Kodwa bakhala nalapho sebebhuqwa thina sibona bala sinendawo yethu, sinezwe lethu, sinobukhosi bethu, sinendlela yethu, sila ngoba sithunjiwe.
And when they saw the enemy that had captured them and put them in exile, yes, they were even laughed at, but they cried out because they knew they were not at home, they had been captured in exile.
Ekuphileni esikuphilayo silapha emhlabeni asazi ukuthi sohlala sikanje ngaso sonke isikhathi, nasazi kodwa mhlawumbe kungenzeka ngesinye isikhathi uyithole usukwenye indawo, usukomunye umhlaba, usukwenye impilo. Kodwa hey mhlobo wami, ungakhohlwa ukuthi wena uvelaphi, ufundisweni, ufundiswe kanjani, uphila kanjani.
We are living in a place. We don't know if that's where we will remain. We might find ourselves in another country, but let us not forget what we have been taught and where we come from.
Kuthi abantwana baIsrael bakhumbula isiyoni isitha sesijabula ngabo sesithi siculelene enye ingoma zakini baqhuma inhliziyo singacula kanjani sicula indle ingoma kaJehova sikwelinyizwe sikomunye umhlaba sithunjiwe na.
With the children of God, they remembered Zion, and then the enemy said to them, why don't you sing hymns of Zion for us? And their hearts were broken. How could they sing that? And they were in captivity.
Udansela lezi zinto ongakhuliswanga ngazo, ongatshelwanga ngazo, lezi zevangeli owakhuliswa ngazo, izona ikude nawe, ithathekile ingqondo, ithathekile inhliziyo, uthathekile umoya, wifica komunye umhlaba ulahlekile ngokomoya.
Maybe you are here and the enemy has told you and has taught you how to sing. Maybe you're already dancing and you're singing songs which are from another place. They are not out of the revival, that which you have been taught, and the enemy plays with you.
Mhlambe kuze kusho nabanye abantu. Hawu. Nawe posibanibani. Nawe usucula kanje. Hawu sibanibani. Hawu. Nawe usunqeka uzisikhanda kanje. Hawu. Ngabe ngithi niyakholwa nini? Uzuvuswa abantu abangakholwa. Ukorrektwa abantu abangamazi uNkulunkulu ngoba bebazi ukuthi kuwena kulindelekeni bekumele uphile impilo enjani njengoba wazike ukuthi umntwana kaNkulunkulu.
Maybe the way you sing, the way you nod your head, you are helped. But those who are unbelievers and they say, but we know where you come from, the way that you live, it should not be like that. You are corrected, but those that are not, that are from outside.
UMose wayazi ukuthi yena owakwa-Israyeli umHebheru lo wayengakhohlwa yilokho, noma ethunjiwe noma eyithola kwenye indawo, eyithole selusa izimvu zomkhwe wakhe owaye umpriest kwaMidiyani, kodwa wayengakhohliki ukuthi uvelaphi yena.
Moses did not forget that he was an Israelite, that he was a Hebrew, even though he was in a foreign country. His father-in-law was a priest of Midian. He still knew where he came from.
Wathembeka uMose emsebenzini omkhwe wakhe ukuba agcine asebenze leyo minyaka, esebenzele umakoti wakhe, bathole umakoti wakhe iminyaka.
Moses remained faithful, working for his father-in-law. In the work that he was doing, he was working those years so that he could get his wife.
We are born alone with Taiko, no shooting in Tombis at Kala, Zaibiza Kakulu, Quakbizu Pilago Muntu, Sebens Minyaga, Sebens Eluktola Leonto Mazane, Ugotibo Mako Tuaco, is of Sebens Minyaga, Dingago to Tembege. Ubonakala ukuthi wena ufanele ukuba umkhwenyana wala ngendlela oyiphatha ngayo, ngendlela owenza ngayo, khombisa ukuthembeka. Singayithatha indodakazi yethu sinikeze wena ngoba uyasikhombisa ukuthi unomgogodla.
It shows that the ancient brides, they came in a high price because you had to show a faithfulness, you had to work for her, and you had to show that truly you were willing to go through a lot for her.
UMose wakhohlwa ukuthi yena uvelaphi njengamanje. Wakhohlwa ukuthi yena engase kube uyena inkosi elandelayo lapha eGibhithe. UMose wabeka eceleni ukuthi yena ufunde kangakanani.
wenza lokho atshela ukuthi akwenze.
Moses took his now and he forgot about what he could become, where he was heading, but he remembered that which he was supposed to do.
Isikhundla sakhe akasithwalanga. Ukuzazi ukuthi uvelaphi ubukhosi wakubeka eceleni. Wenza umsebenzi wathembeka emsebenzini ayinikezwe wona.
He didn't take his position. He didn't take his royalty and wore it. He remembered the work that he was supposed to do.
Wayeqonda ukuthi kumele athembeke emsebenzini awunikeziwe.
He understood he must be faithful in the work he had been given.
Wayengadingi ukuthi lokho elandelwa ngumsebenzi awunikeziwe.
He didn't always had to be. He always follow up on the work that he was to do.
Kodwa wayeqonda yena ukuthi kumele ngithembeke emsebenzini engiwunikeziwe.
But he understood he must remain faithful in the work he had been given.
Kodwa lo msebenzi akawenzayo ephumelela kuyabona ukuthi waqeqeshwa kanjani.
But for the work that he had been given, for him to be prosperous and it to happen, you could see how he was taught.
Futhi wafunda ukuthi kusho ukuthini ukuyithoba.
He was trained what it is like to be humble.
Wafunda ukuthi kusho ukuthini ukuyithoba phansi kwesandla somunye umuntu lo ngaphezulu kwakho. Dingukuthi ngilalele kanjani manginikezwa umsebenzi.
He was taught how to humble himself under the hand of the authority above him on how to do the work.
Ukuthi ungakanani ngakanani kuyena akusho lutho, kumele ngenze umsebenzi.
Irrelevant of how much the work was, he had to do the work.
Angithi omunye ubulawa yikho lokho nje noma esemsebenzeni inqondo yakhe emhlupha. Awu lo ngitshelwa ingane mina ukuthi kumele ngenzeni. Hawu omunye, hawu ngitshelwe intombazane ukuthi mina kumele ukuthi ngenzeni. Hayibo, usemsebenzini. Lona okutshela noma umncane noma ngakana noma wesifazane, thoba mangabe ungakwazi lokho. Awufanele ukwenza lo msebenzi owenzayo.
And maybe you are receiving instruction and all your mind is busy with, oh, the younger one is always telling me, oh, now it's a woman, now it's a lady giving me the instruction. No, humble yourself. Do what you are supposed to do.
Isikhundla somsebenzi isona esimbeke kule ndawo akuyona. Yikho ekutshela noma sengiqhuma izimvu ezongitshela. Kudinga ngithobe nje, ngilalele. Ngingasho ukuthi hawo, le ngane ngisuka ngani, ngimdala kangaka. Wengane usahloniphi manje. Ngithunywa wena mina. Uyayilahla. Uzolahlekelwa ngoba uza nengqondo yakho, uza nekhanda lakho, uza nokubona kwakho. Kuzophambana nalokho omiselwe khona. Shayisana izinto.
It is not. It is the position of work that has come to that point where you will be instructed by a younger one. And then you say, oh, where's the respect? Look, I've already got gray hair, and yet the younger one is telling me what to do. No, if you are busy with that, how will you ever get further? You need to be able to submit to that which is before you.
Kudinga ukuba sifunde ukuthoba phansi kwesandla salowo obekwe phezu kwami ukuba kube yena engibuza kuyena nonginikeza umsebenzi wosuku nosuku.
We need to learn to submit to the hand of the authority that's been put above us, that gives us our work every single day.
UMose lona esifunda ngaye la lena ngithi le ndaba yakhe ngithintile. UMose udla ubhedu ngendlela athobeke ngayo nangendlela enza ngayo izinto. Yikho izinto zakhe engaxabani, yikho okunganqubuzani namuntu, ngoba wenza lokho athole kukho ama-instructions ukuyalelwa ukuba izinto azenze ngaleyo ndlela tholakala enza njengoba etsheliwe.
This portion which I said touched me so shows us that Moses was the champion of humility. He was able to do exactly the task as he had been given, the instruction he had been given. he was able to follow it right down to the end.
Wayengeka kwazi ukwenza lokhu uma wayengafundanga ukuthi inkonzo yokufa maqondana nomina, inkonzo yokuyithoba, inkonzo yokulalela. Uma ngabe ungakwazi ukwenza zonke lezi nobani ozokutshela izinto ngeke ukwenze ngoba unekhanda lakho ngoba unengqondo yakho.
And Moses was trained and he understood the importance of dying to self, of dying to your own thinking and doing as you were instructed. If he had not received that and accepted it, he wouldn't have been able to do all that was required of him. They said there was no one as humble as Moses.
Akekho wayithoba ngendlela uMose ayenza ngayo.
No one had as much humility in the way in which Moses did it.
Kuyabonakala ukuthi nalokho kwafundiswa ingakho esekwenza ngoba wafunda ukuthi kuyini ukuyithoba phansi kwesandla somunye.
And it is evident that he was trained and taught, because you could see the fruit of how he submitted to the hand of
Abraham.
And it took time for Moses to learn there where he was being raised. The 40 years that he was living under the hand of royalty, you could show, see that what he learned remained in him.
Uma sekufika endaweni lapho uNkulunkulu ezomsebenzisela umsebenzi adalelwa wona, semdala uMose, 80 years.
When Moses arrived at the place that the Lord had created him and brought him to, he was already old. He was 80 years old.
Kodwa noma wayemdala kangaka uMose, azange achezuke kulokho okwakumele ukuthi athembeke khona.
Even though Moses was so old, he did not deviate from that which he was supposed to be faithful to.
UNkulunkulu uyayibonakalisa ngesihlahla esivuthayo.
The Lord reveals himself through a burning bush.
UMose elusile umhlambe wezimvu lezi ayelusile, useyebona lesi simanga sesihlahla siyasha kodwa asipheli.
When Moses was keeping watch over the flock, seeing this bush burning, but it wasn't being consumed.
Usehlana uMose lakuthunquka khona intuli. Ubona lesi simanga lesesenzakalayo enhlizweni yakhe usethi mangichezuke ngiyobona yini lena eyenzakalayo.
Moses was in the wilderness. He saw the smoke, saw the fire, and he went aside. Let me see what this is.
Lapho echezuke yabona ilapho uNkulunkulu ekhuluma khona.
And when he went aside to go look, that is where God spoke.
UNkulunkulu uyambiza ngegama.
God calls him by name.
Wathi Mose, Mose.
Moses, Moses.
Yena wathi ngilapha.
And he said, "Here I am."
Lapho uNkulunkulu esembona ukuthi uyachezuka, angimbize ngegama. Wambiza ngegama. Wezwa uMose ukuthi khona ombizayo. Futhi wezwa ukuthi uNkulunkulu lo ombizayo.
When Moses turned aside, God called him by name. And Moses saw, it is God who is calling me.
UMose wayenenhlanhla enkulu kabi yokwazana noNkulunkulu.
Moses had an amazing privilege to know God.
Bantwana bakaNkulunkulu, ibalulekile le ndaba yokuthi sabantwana bakaNkulu, iqiniso kumele kube yileli. Kodwa siyazana yini naye na?
Children of God, how important this truth. Yes, we say we are God's children, but do we know God?
Siyamqonda yini mayesekhuluma nathi?
Do we understand when he speaks to us?
Yena uqonda yini uNkulunkulu ukuthi singabantwana bakhe na?
And does God understand that we are his children?
Ngoba bekumele ubudlelwane bethu naye bungadidizi bungadida abantu kubonakala ukuthi lo muntu uyazana noNkulunkulu uyakhuluma futhi kuye.
Our relationship with God should not confuse others. They should see. They know God and God speaks to them.
UMose echezuka eyobona lesi simanga nanti izwi lengelosi likhuluma lapha esihlahleni Mose Mose.
As Moses turned aside, the angel in the bush spoke to him, Moses, Moses.
Uthi uNkulunkulu ungasondeli Mose.
God says, Moses, don't come near.
Indawo miyona ingcwele.
The land on which, the ground on which you stand is holy.
Ungasondeli. Ungasondeli.
Do not come near.
Indawo miyona ingcwele.
For the place on which you are standing is holy ground.
Ngakho ke mangabe kungcwele khumula imbadada zakho khumula icathulo zakho enyaweni zakho indawo omikuyo ingcwele.
Now take off your sandals and off your feet because the land the ground on which you stand is holy.
UMose wezwa UMose uyangena lento lomlayezo lombiko wezwa ikupho kumele ukuthi ngikwenze manje.
And Moses heard and he understood the message he received, what he was to do right then.
Wezwa ukuthi kumele akhumule icathulo zakhe indawo yami kuyona umhlabathi ongcwele.
He understood that he needs to take off the sandals off his feet because the place he stands on is holy ground.
Mntwana kaNkulunkulu, uyamuzwa yini uNkulunkulu uma ekhuluma nawe?
Child of God, do you hear God when he speaks to you?
Ngiyacabanga ukuthi baningi lapha phakathi kwethu abafisa ukusetshenziswa uNkulunkulu empilweni zabo.
I believe there are many among us that want God to use them in their lives.
Kola ukuthi lona lowo unalokho enhlizweni kodwa ikuphi engakwenzela uJesu na?
I believe that each and everyone has this in their heart. What can I do for Jesus?
Kodwa ibuze lo mbuzo uJesu engakakuthumi ukuthi wenze awuhlole nje empilweni yakho. Icathulo ngaba zikho engalungile na empilweni yakho?
But before God uses you, ask yourself this question. Are there sandals on my feet?
That are not.
Looking at it spiritually, those sandals that you wear, are they full of filth, full of sin? How can you be used by God in that state?
Ungasondeli. Indawo mikuyona umhlabathi ongcwele.
Do not draw near. The ground on which you stand is holy ground.
Qhamu uzujaha ukushumayela. Ukushumayela kwakho ngeke kukusize. Ima, hlola, bheka inyawo zakho. Ayingcolanga na? Alikho iphunga lowonakala empilweni yakho na?
Don't rush to go and preach. Search yourself. Is there no blemish? Is there no even a foul smell about your life?
UNkulunkulu befuna ukumsebenzisa uMose, angingabazeki ngalokho.
God wanted to use Moses. There's no doubt about that.
Kodwa uNkulunkulu bengathanda ukumsebenzisa ekulesi simo akusona.
But God did not want to use him in the state he was in.
Njengoba ngisho, baningi phakathi kwethu sibaningi esithanda ukusetshenziswa uNkulunkulu.
As I've said, many among us want to be used by God.
God uzokusebenzisa kanjani uNkulunkulu wembethe imbadada ezinodaka engcolile inukayo na?
How can God use you when your sandals are filthy and they smell?
Uma lithi iBhayibheli khumula imbadada zakho enyaweni zakho likhuluma ngesono likhuluma ngobubi obusempilweni obusenhlizweni.
When God says remove those sandals, it is spoken of sin. Remove that sin, anything that can hinder God working.
Indawo mikuyona umhlabathi ongcwele.
The ground on which you stand is holy ground.
UMose walalela akasondelanga.
Moses was obedient, he did not draw nigh.
Futhi uMose azange abuze ukuthi badada zini lezo nkosi okhuluma ngazo.
And Moses never asked, what sandals are those you speak of?
Hayi angiqondi kahle ke mina ukuthi yini lo okhuluma ngayo nkosi. Uthini ma ukhuluma kanje? Angiluzwa lolo lini.
I don't quite understand God. Oh, the language you use, I don't quite understand it.
Kodwa uMose waqonda ngqo okwakumele ukuba kwenze ephambi kobungcwele bukaNkulunkulu.
Moses knew exactly what he was to do in the holy presence of God.
Futhi wayeqonda ukuthi uphambi kaNkulunkulu lesi simanga asibonayo, uNkulunkulu uqobo lwakhe ola okhuluma naye.
And he understood full well that God was there. When he saw this miracle and he knew God was speaking to him.
Ake sondele kancane kuwena mntwana kaNkulunkulu. Sondele kwesakhe isicathulo. Sondele kwawakhe ama sandals. Yini lena enukayo? Yini lena enyathelwe? Ilesi sicathulo okumele ukuba ngisikhiphe ngenxa yakho na?
Draw near to yourself, child of God. What is this smell? What is this stench that comes from your sandals?
Leli phunga elikhona alinakuwe alinakudala ukuba kube khona amandla kwenzeni kwakho umsebenzi kaNkulunkulu uma isicathulo sakho sinyathelo ngalungile.
The smell that follows you, if your sandal steps on something it shouldn't, how can you be of use to God?
Qonda endabeni, qonda kulokho okwaziyo okukuhlukanisayo noNkulunkulu.
Go straight to the point. That which you know which parts you from God, deal with that.
Yenza lokho kwaziyo, ngeke uNkulunkulu asebenza ngami. Kukhona lezi zinto ezimuncu, kukhona lezi zinto ezimbi kangaka engizaziyo noNkulunkulu ezazi. Uma ngihlezi nazo, ngingawenza kanjani umsebenzi kaNkulunkulu nazo na?
Deal with the things that you know. How can there be a bitterness in you? And you know about them. How can God work?
Mhlobo wami, ngeke uwenze umsebenzi kaNkulunkulu usahlushwa isinkanuko zenyama. Ngeke uwenze umsebenzi kaNkulunkulu usenehlelibi. Kungaba umfana, kungaba insizwa, kungaba indoda, kungaba wesifazane, noma ubani, mangabe uhlushwa ilento. Uzowenza kanjani umsebenzi kaNkulunkulu nezandla ezinodaka na?
My friend, if you are still troubled by lust, if you are still troubled by an evil eye, whether you are a young man, a father, a young lady or mother, you cannot be used by God if there's still that filth in you.
Amahubo 24. Ubani okhuphuka intaba kaJehova? Ubani okuma kubumngcwele bakhe na? Ilowo nezandla ezihlanzekileyo ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni.
Psalm 24. Who is it that will ascend the mountain of the Lord? He who has clean hands and a pure heart and has not let their heart over to lies.
Singabuka izandla zethu, iminwe yethu hlanzekile yini phambi kaNkulunkulu na?
Let's look at our hands. At our fingers, are they pure before God?
Akulethi inihlazo kuwena ukuthi uyiphethe kanjani yini oyenza ngezandla zakho na?
Are you not ashamed? Doesn't it bring disgrace on you for the manner in which you treat yourself?
Mhlambe lezandla zakho uyantshontsha? Mhlambe ushaya abantu? Uthatha into zabantu? Uyakwazi okwenzayo kwamanyala ngezandla zakho. Uzowenza kanjani umsebenzi kaNkulunkulu na?
Maybe use your hands to steal, to hit others. You know what kind of filth you get up to with your hand. How can you be used of God?
Khumula imbadada enyaweni zakho. Indawo omikuyona iwumhlabathi ongcwele.
Take your sandals off your feet. For the place on which you are standing is holy ground.
Siyezwa isidingo esikhona emhlabeni ngokuhanjiswa kwevangeli.
we hear about the need of bringing the gospel to the world.
Kodwa noma kunjalo, awukwazi ukuthatha noma ubani, kumele kube yilowo muntu onenhliziyo ehlanzekile, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni.
But you need to take someone with a pure heart that does not give themselves over to lies.
Kulungu Jesu uthi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba yibona abazombona uNkulunkulu.
God's word says, blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Babusisiwe abazokwenza umsebenzi kaNkulunkulu bebe behlukanisiwe nezono bengaqhokanga icathulo bengaqhokanga imbadada ezinezono kuzona.
Blessed are the ones that will be doing the work of God that have removed those sandals of sin and of filth.
Mhlambe ngenzeka mhlobo wami eyakhe inkinga ushulo kuyithoba.
My friend, maybe your problem is you cannot humble yourself.
Itshelelo.
It is a stone to you.
Uyahlupheka ngingayithoba kanjani. Ngingazehlisa kanjani. Mhlambe nawe nkosikazi. Ekukhundleni sokuthi uthobele ubaba. Awu itshele khulu lelo. Ngingayithoba kanjani. Ngingakwenza kanjani? Na uthatha lento abantu abangakholwa uthi 50-50 sizongena esikhogweni no 50-50 wethu.
This is a rock in your path. You do not know how to humble yourself. Maybe as a wife, how can you submit to your husband? Or do you take the way of the world? It's 50-50.
Esikutholayo uMose wayemnene. Wayemik engathi akekho owayemnene wathola i-training noma sekudinga ukuthi ahole isizwe sikaNkulunkulu babemhlupha babe enhliziywe yitshe njengoba sibazi nje ukuthi namanje banjani.
If we see Moses, how humble and how righteous he was, and even when he had to lead the children of Israel, How they troubled him and how they brought all their troubles to him.
Kodwa Mose wafunda ukuthi kusho ukuthini ukulinda. Wafunda ukuthi afe maqondana nomina wakhe athobele uNkulunkulu kuzona zonke izinto uNkulunkulu ayifunayo.
And Moses knew what it was to be patient, to be vigilant, to see and to wait upon the Lord, because they could bring everything to him.
Kulunkulu yaqala ke manje uyazethula kuMose.
God starts by introducing himself to Moses.
NguNkulunkulu kaAbraham, kaIsaac, noJacob.
I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
Qala uNkulunkulu uyakhuluma naye manje emveni kokuba ingoxo yabo ifika la betholana khona.
Now the Lord speaks to him. Now where their conversation has now come to the right place.
Ufuna ukubagcizeleleka uNkulunkulu ubani lo nokhuluma naye.
And God wants to emphasize and confirm whom it is that is speaking to him.
Bazalwane masingakaqondi ukuthi ubani esikhuleka kuyena, ubani esikhuluma naye. UNkulunkulu njani siyadlala ngesikhathi noma siyathandaza ngoba wazi ukuthi uthandaza kubani, awazi ukuthi ufunani, uthokoziswa yikuphi. Mawungakwazi lokho ulahlekile ukhona.
Brethren, if you do not know whom you speak to, whom you pray to, and do not understand who it is, you are lost there where you are.
Lithizwe lenkosi lapho uNkulunkulu ezethula kuMose emtshela ukuthi ubani. UMose wafihla ubuso bakhe ebona ukuthi angikwazi ukumbheka. Ngibona ukuthi inkazimulo ayinamandla kakhulu phezu kwakhe.
When Moses understood who God was, it said, the word, God's word says that Moses hid his face, for he was afraid to look at God. I think he saw the holiness and splendor of God.
ngiyunkulunkulu kaAbraham, unkulunkulu kaIsaka, unkulunkulu kaJakobe.
I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
Lona khuluma nathi uye lo nkulunkulu owakhuluma kula madoda kaNkulunkulu amlalela uNkulunkulu wakwazi ukusebenza ngawo.
The God that speaks to us is the same God that spoke to these men of God, and God was able to help them.
Khuluma uNkulunkulu kaBaba, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe.
The God of Abraham, our father, the God of Isaac, and the God of Jacob.
Akhuluma idlozi lakini. Akhuluma uNkulunkulu wakini. Akhulumi noma ubani. Kukhuluma umlomo ongathetha amanga la. uNkulunkulu oziqwintathu. Uyena ozethulayo kulo omele ukuthunywa.
No ancestor, no spirit of yours, but here it is God himself who is speaking and the one who is to instruct.
Ukhuluma kimi, ukhuluma kuwena, asikhumule icathulo zethu. Asikhumule lokho okusenhlizweni zethu okuhlukanisa noNkulunkulu.
Speaking to you, speaking to me, let us remove our sandals, anything that parts us from God.
Susa lesi sono wazi ukuthi iso lesi esingihlukanisa noNkulunkulu.
Remove that sin which you know is the sin that parts you from God.
Susa lento esithu buso bukaNkulunkulu esinengiso phakathi kwakho naye uNkulunkulu.
Remove that which hides God's face, which is an abomination to him.
uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe.
I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
Asikhumule icathulo zethu. Kumele ukuba silungise indaba yethu noJesu.
Let's take off our sandals. We need to make our life right with Jesus.
Indawo esiyona umhlabathi ongcwele.
The place on which we stand is holy ground.
Indawo esiyona abazalwane bami, indawo emvuselelo lena.
The place we are on, brethren, is a place of revival.
Mhlawumbe uqonda wazi indawo okuyona indawo kaNkulunkulu lapho ebonakalisa khona lapho ebonakalisa khona nalapho ebonakalisa khona manje khumula icathulo zakhe enyaweni yakhuluma uNkulunkulu.
Maybe you did not know the place on which you stand is a place of God. It is holy ground. Oh, remove your sandals, remove your sin, remove your filth.
Kade uhamba nezono zakho wehle wenyuka. Mhlawumbe ukhona lapha endaweni kaNkulunkulu, akathokozi uNkulunkulu ngongalaleli kuphela ngalo olalelayo nowezintando kaNkulunkulu.
Maybe for long you have been walking up and down with your sin. That does not please God, but what pleases God is the one who does his will.
Emva kwesikhathi uNkulunkulu useyakhuluma noMoses. Uyamtshela manje umsebenzi okumele ukuthi ayokwenza.
And after a time, then God speaks to Moses and says, "This is the work that you must do."
Uyamtshela uNkulunkulu umsebenzi. Uthi kade abantwana bakwaIsrayeli bekhala. Uzwile ukhala kwabo. Uyabona ukuhlupheka kwabo. Uyabona ingcindezi abaphansi kwayo.
And then the Lord said, "I have heard the cry of my people in Egypt, the affliction, the suffering that they are under."
Ngicabanga ngathi umzalwane wami, mhlambe nawe kade uthandaza. Mhlambe kade ukhala uNkulunkulu ngenkinga ethile, ungazi ukuthi noma ngithandaza, uyezwa yini uNkulunkulu, mhlobo wami, uyezwa.
And I thought, maybe for a long time you've been praying to God about the problem, about something that you're up against, and you think that God doesn't hear. My brother, he does hear.
Mhlawumbe sikashaya isikhathi, akakabonakala ihora, kodwa hayi ukuthi akezwa, hayi ukuthi akaboni, uzwa kahle ubona kahle.
Maybe the hour, the time has not yet come, but he hears and he can see clearly.
Kwabonakala kumose kusekuyisikhathi ke manje sokube ngahamba ayokwenza lokho akuthunyike kuba kwenze.
And he revealed himself. The time was right for him, for Moses to go and fulfill what he was called to.
Umose azange aphikisane noNkulunkulu, wayenza lokho akutsheliwe uNkulunkulu, okwakuyisibonelo esihle, okwakuyinto enhle. Wayeqonda uMose. Akakhulumi nomngane wakhe, ukhuluma noNkulunkulu qobo lwakhe.
Moses did not argue or oppose God. He wasn't speaking to a friend. He understood that he was speaking to God himself.
Tetela uNkulunkulu asebenze empilweni yakho. Ungathathi ukuqonda kwakho nangokubona kwakho. Akube njengalokhu yena ebona njengoNkulunkulu wethu singamhambeli phambili.
Let us allow God to work in our life. Let our mind not hinder anything, but let God walk in front of us.
Kade bekhala, ngizwile ukhala kwabo. Kade behlupheka, ngibonile. Ingcindezi abaphila phansi kwayo, ngibonile. Sondela Mose, wena ozokhipha labantu kule ndawo abakuyona.
For a long time I've heard their cry of affliction, what they are up against. But Moses, now is the time. You go and set them free.
Mangabe singazani noNkulunkulu, ngeke sazi nesikhathi sakhe, ngeke sazi nosuku lwakhe, ngeke sazi nokukhuluma kwakhe, ngoba sazani naye.
If we do not know God, we will not understand the time, we will not understand his voice because we don't know him.
Kodwa ibalulekile le ndaba okwazana naye, naye sazi, ukuze sikwazi ukuqonda isikhathi, sikuqonde nehora, siqonde nesimo sangaleso sikhathi.
How important for us to know God, to know the hour, to know the time, and to know the situation.
Nokuqonda ukuthi impendulo isikhathi kaNkulunkulu lesi uye lo uyena osiholela kulento manje.
And to understand this is the answer. It is God who is now leading us into this and that.
Kodwa lobu budlelwane ukuze buqhubeke buye phambili kusobala. Kudinga ukuba sibheke le nkinga enkulu yeyimbadada okumele ukuba sikhumule.
For that relationship, for that connection to remain, it is clear we need to see that those sandals have been removed.
Okunye sesiphethe mzalwane.
And in clothing,
uyaqonda yini ukuthi ukhuluma noNkulunkulu noma usukuthandaza noma usukukhuluma naye? Uyamqonda yini ukuthi unjani lo Nkulunkulu okhuluma naye na?
When you speak to God, do you understand? Do you realize who he is?
Umthatha kanjani?
How do you treat him?
Khuluma kanjani naye?
How do you speak to him?
Ingane mayiza kuwe, ulindele ukuthi yenze kanjani?
When a child comes to you, what do you expect of the child?
Wena uya kanjani Nkulunkulu? Unakhona ukuyithoba nokumfuna ngenhliziyo yakho yonke ulindele yena ulindele isikhathi sakhe.
How do you come to God? Are you humble? Do you come with all your heart accepting whatever he wants of you?
Nalokuthi mangabe siza kuye sineqiniso yini ukuthi masiza kuye sihlubulile sikhiphile icathulo ezezono sikhumulile icathulo inodaka. Omunye kade fohloze emahlathini la kunodaka la kunokungcola okuningi asikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu kukhona ukusingcolisile dinga sisuse lokho kuqala.
And if we come to God, have we gone and made sure that all those defiled sandals you have been walking around in the forest, in the bush, doing all kinds of things? Have you made sure that that is clean before you come to God?
Lapho sekusile kuMose ukuthi kuyikupho okumele ukuthi akwenze waqala kuNkulunkulu ukuzathula ukuzethula kuyena ukuthi ubani yena. Yaqala manje ingxoxo phakathi kaNkulunkulu noMose walalela okumele ukuthi akwenze kusukela lapho.
When it had dawned on Moses what he was to do, and after he had done it, then the Lord could speak to him and tell him exactly what he was to do.
Singangeno eleli gcewane bazalwane lokujwayela nokujwayela ukukhuluma kaNkulunkulu noma sekhuluma nathi asimuzwa ngoba simthatha njengomngane friend wethu.
Friends, we have this germ. We just treat God as we want to. We treat him as a friend, as it suits us.
Kodwa ke simthathe njengoNkulunkulu sibe nesiqiniseko ukuthi yena mayisekhuluma senzani thina senze njani siyamqonda yini ukuthi ubani na.
But let us take hold of this. When we hear him speak, do we understand who he is? And do we understand what he tells us to do?
Akusondeli muntu uNkulunkulu. Ithizwi leNkosi akekho ngabona uNkulunkulu aphile. Akekho ngabona uNkulunkulu aphile. Ngobungcwele uphakeme nokukhanya kwakhe ngeke samela ngeke sikwazi ukuthi simelane nakho.
You cannot come close to God. God's word says whoever has seen him cannot live, because we will never understand the majesty and holiness of God.
Kodwa inhlanhla yokuhlangana naye nenhlanhla yokwazana naye ethe ngcwele ngcwele ngalendlela ebesibiza ethi wozani kimi. Singenqaba kanjani inhlanhla njalo? Singabalekelana kanjani nokunjalo sibizwa uNkulunkulu na esibizela kokuhle?
What a privilege. When God says, draw nigh to me, the Holy of Holies, calling us to come close to him, what a privilege.
Umbalekelelani uNkulunkulu wena ekubiza?
Why do you run away when God calls you?
Yini uyiqhelalanise ungafuni ukusondela ekubiza athi woza ngifuna ukukusindisa namhlanje?
Why do you stay away from him when he comes and he says, I want to save you today?
Ngifuna ukunika impilo entsha namhlanje.
Today I want to give you new life.
Ngifuna ukushintsha impilo yakho namhlanje.
Today I want to change your life.
Ngifuna namhlanje ube negama elisha namhlanje.
Today I want you to have a new name today.
Ngifuna wena ube uphila impilo yisibonelo ngoba kungenzeka namhlanje umulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu Jehova.
I want you to live a life that is a blessing. Today I want you to be a child of the Lord.
Koze kube nini uNkulunkulu efuna ukukhuluma nawe lokhu umdoja nje umdoja nje.
For how long does God want to speak to you and yet to dodge him?
Kodwa busisiwe lo ozothi inkosi usukhulumile ngiyayikhumula impadada zami ngoba ngime endaweni engcwele ngifuna ukukhuluma kwakho.
Blessed is the one who when the Lord has spoken will remove their sandals and they want to hear what God has to say.
Siyambonga uNkulunkulu ngalokho esesikuzwile.
We thank God for that which we have heard.
Le ndaba esizwe ngayo namhlanje indaba kaNkulunkulu eyibonakalisa kuMose esesihlahleni esivuthayo isimanga.
That which we heard today, where God revealing himself through the burning bush to Moses, is amazing.
Bekufanele sonke isithuthumelise.
It should make us all tremble.
uNkulunkulu uthi kuMose akakhumule icathulo zakhe ngoba le ndawo akuyo ingumhlabathi ongcwele.
God said to Moses, remove, take off your sandals because the ground on which you stand is holy ground.
Ngiye ngacabanga ngathi kazi ukuthi thina esikhona la endlini sesayikhumula yini icathulo zethu.
And I thought, we who are here in this house, have we taken off our sandals?
Konke okusingcolisayo okusenza ukuthi singafanele ukuthi sime phambi kaNkulunkulu sesakhumula yini?
Everything that defiles us and makes us unworthy of standing before God, have we taken it off?
Uma singakakhumuli lokho, uNkulunkulu akasize namhlanje ukuthi siyikhumule lezo zinto ezisenza singafanele ukuthi sime phambi kaNkulunkulu.
And if we have not done it, may we do it. those things which make us unworthy of standing before God.
Ngoba uNkulunkulu befuna ukuthi akhulume naye efuna ukuthi amthume emsebenzini wakhe.
God wanted to speak to him. God wanted to use him and send him in his work.
Kodwa kube sengathi uNkulunkulu uthi angikwazi ukuthi ngikhulume nawe Mose, angikwazi ukuthi ngichazele lezi zinto engifuna ukuchazela zona ungakakhulumuli lokho.
And as if God said, Moses, I cannot show you, I cannot reveal it to you if you have not yet taken off which is wrong.
Okunye okungithinte kakhulu ukuthi uNkulu emva kuba eseyikhumulile uMose icathulo zakhe wasondela uNkulunkulu, uNkulunkulu seyaqala ukukhuluma naye uthi Mose ngizwile ngibonile ukuhlupheka kwabantwana bami.
And what touched me is after Moses had taken off his sandals and he had drawn nigh to God, God told him, I have heard the cry of my people.
Sizwile ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyezwa, uNkulunkulu esimkhonzayo uyabona.
And we have heard that God whom we serve, he hears and he sees.
Ngakho ke sondela kuye nanoma yiphi inkinga onayo, uNkulunkulu uzokuza ukukhala kwakho.
And that's why, draw nigh to him with whatever problem you have, and he will hear you.
Sizwile mhlambe sasisidi isikhathi ukhuleka, uthandaza, ucela uNkulunkulu into ethize, kube sengathi uNkulunkulu akakuzwa, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uyezwa, uyalalela umkhuleko wethu.
And as we have heard, maybe you have been praying for a long time, but God hears and he knows our prayers and requests.
uNkulunkulu asibusiseke sonke.
May the Lord bless each and everyone.
Ngizocela sivale amehlo sikhuleke.
Shall we close our eyes and pray?
uNkulunkulu wethu onomusa, sibongile ngothando olungako sithanda ngalo.
Our gracious Father, we thank you for the love with which you love us.
Ukhulumile nathi ngezwi lakho namhlanje ekuseni.
You have spoken to us through your word this morning.
Wakhuluma Nkosi ngokucacileyo.
And you have spoken clearly, Lord.
Sisizeke Nkosi ukuthi singabi nje kuphela abalizwayo kodwa sibe labo abazolenza futhi.
And Lord, may we not just be those that have heard it, but that we are those that do it.
Uma kukhona okusehlukanisa nawe okuvimba ukuthi ukhulume Nkosi, sicela ukuthi usisize ukuthi sikwazi ukuthi sikukhumule.
Lord, if there's anything that parts us from you, may you help us, Lord, that we can take it off.
Sicela ke Nkosi ukuthi isibusiso sakho usehlisele phezu kwethu.
Lord, we pray that your blessing might come down on us.
Busisa Nkosi leli sonto esiliqalayo sihambe nawe.
Bless this week, Lord, that we are to start, that we go with you.
Sicela ke Nkosi ukuthi noma sehlukana manje ube kanye nathi, usisize ukuthi uma kukhona isidingo ukukhumula labo abadingayo basale Nkosi.
And as we part, Lord, we pray that you would be with us. And if there are those that need to take off something, that they would remain and do it.
Sicela ke Nkosi konke lokhu kuze lidunyiswe likhazimuliswe igama lakho.
We ask all of this, our Father, that your name may be honored and glorified.
Amen.
Amen.